The sound.
NM. This is love.
Ni kama upepo, mapenzi yanavuma kama upepo. Nipo leo kesho sipo, my love, nipende kiwa nipo. Ni kama upepo, amini anakuja kama upepo. Usisubiri nkiwa sipo, baby, nipende kiwa nipo. Furaha yangu ni wewe, tabasamu langu ni wewe. Sina sitaki mwingine, ona. Sankupendeje my love, mana naono pendo haujitoshelezi. We tupendane my love, hata tukigombana waone kama movie. And I miss you every night, me I'm in love baby I can't deny. Naona siku inongeza masaa, nisipokuona kwangu vita.
Mana ni wewe, unanifanya swazi vya msingi na kwaza wewe. Nisipokula na unaneshiba nikiwa na wewe. Tulipofika swezi kupona na dokta ni wewe. Ah, yani upende wewe tu.
Ya walolopenda na kweli na si dunia zima tulibaki mina wewe my lover. Si masara wa unikweli ndo mejaribu kupima, sina shida la tatizo na waza. Ni kama ulilitambua dhumuni, ulonipendia zumbu kuku mimi. Tabasamu la usoni linanifanya najiuliza mimi. Alafu wanaizingua ni mimi, ila bado we haunipigi chini. Ndipo napojifunza mimi neno mapenzi linahitaji nini. And I miss you every night, me I'm in love baby I can't deny. Naona siku inaongeza masaa, nisipokuona kwangu vita.
Mana ni wewe, unanifanya swazi vya msingi na kwaza wewe. Nisipokula naona nimeshiba nikiwa na wewe. Tulipofika swezi kupona na dokta ni wewe. Ah, yani upende wewe tu.